ngabele umuva ngibunga nginyathi ngibunga ngithathele phansi vele mina ngamanda amadela bufa mafuna ukubona sondela ngisho noma luma kuthi ngamkhuphela unganginyathi intwana yami lalela usukela amapara ngisho yena udevele eke.
Intwana yami vele njambo ngamalines, intwana yami vele njambo ngamarines, vele nangifika bazongitshela ukuthi na, 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 intwana yami, ayi intwana yami, kalunga ngiyani, intwana yami, ayi intwana yami, kalunga ngiyani, manje sengihamba namabhozi, amarafraf ayibo, ayiko, manje sengihamba namabhozi. Izinja zakhona I know, I know. Manje sengihamba namabhola, amarafraf I know. Hey, don't tattoo you. Hamba namabhola maha.
Mafuna ukubona sondela, ngisho noma lo makhosi ngamkhuphela.